la générale dans votre
Ashi
Kilungi fisha dada
Kana nipa mambo ya pwani ya jina pandisha
Mashi
Ashi Dozi kitandani ya jina simika
Nisi
Rani tichibuwa na katisha
Chi
Ish Tanya kanga mwali ya nafokatika Tamani alele
Ali
Alele
Ali
Oh ale Alele
Ali
Asa Hoka Hoka Hoka
Hey mama dangote
Umenifanya nini mimono mwenzio Mana kwa kosioni Menifunga na sikio
Mishika hapa
Kini kusa huku Ukini chumu mimi Kini pusu busu jama
Hoka, hoka, hoka Kubwa ya wakubwa fella
Hoka, hoka, hoka
Hamisi tale tale
Kama kono kono mwenda pole kwenye mchanga Na kupamu Mwamba Hesabu za kukokotoa Umenifunza wewe Waniamisha mikoa Bumbuli kwa ukelewe O mapenzi ni kinywaji Softi baridi Wananuna Mwenzao ni kifaidi O malezi ya merithi Upande wa bizi Mwali nyuma Kama mlima itigi
Hoka, hoka, hoka
Nelson Kisanga
Hoka Usisitishe chumi ntapata safura Nimeambiwa chuzi unacheza gachura Sachura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu
jampu Achura oh
Anaruka ruka
Jamani chura
Anajampu jampu Hatete 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 Diva the box Hatete 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 hatete
Fagilia
Kempuela babu
Fagilia
Eto kumwembe
Sema kando, ayo mambo ya kinafiki Kama wayaweza mambo, kuja uonyeshe kati chura
Anaruka ruka,
chura
Anajampu jampu,
oh chura
Anaruka ruka,
chura
Anajampu jampu
Adede, 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 adede
Kresha na mtoto wa Masaki
Adede, adede, adede
Fagiria
Ricardo Momo
Fagiria
Doni ya Madoni Fumbwe Shante
Inde Inne,
Idi Santos,
Inne,
Juma Lokole,
Inne,
Tambwe,
Uye mtoto,
Anabala,
Mtoto,
Anakusu,
Mune mtoto,
Anabala,
Mtoto,
Anakusu,
Oh, oh, Anasifu, Sifa za makusudi,
Anakusu,
Mwana najibingiri,
Anabala,
Kifudi, Fudi,
Anakusudi,